ndaba mu binene ntate enensi ne bwebe kulaba mu kitono mukama kulaba mu bitole binene ebitangazibwa nebirabibwa mugulu jotalaba binene ebisindikibwa binaba bibyo watali kuvuganya binene ebitangazibwa nebirabibwa mugulu jotalaba binene ebisindikibwa binaba bibyo watali kuvuganya binene oh binene nyo katonda byakulaba Nebo ba mutono nga Daudi Mumukama Goliaso mega Bakulaba nge chitagasa na ye mukama Kulaba mumwana kwa fira Roli vela Danieli mumpologoma Eziru menyama wala iziri kuzira Roli vela kunyanja wataitika Kululuo mukama likoleteka Tima wange onywelanga Meme yange onywelanga Mutima wange nywela Ebitangazibwa nebirabibwa mugulu jotalaba binene Ebisindikibwa binaba bibyo watali kuvuganya binene Ebitangazibwa nebirabibwa mugulu jotalaba binene Ebisindikibwa binaba bibyo watali kuvuganya binene Wabula binene nnyo siro jagwe webuze nti Mukono gwani ogukwata wano wawaluma ne wawona Lulimi lwani lwetusaba lutwatulire emikisa gye tufuna Abitulaba muwe binene abalala bye batunoonya mu ne bibula Roli bela Danieli mpologoma ezirume nyama wala iziri kuzira Roli bela kunyanja wataitika gwe kululuo mukamera likoletaka
www.mp3ugandanmusic.com